kumakumbali akonda wina amakala sakarizoni akusie kalewe kamchi kondi ngola pizza bangona sakazo awalegera ayo wala kachikondi kutengano upipira ngola pizza bangona.
What is